Mmuso wa kopanelo o eteletsweng pele ke mokga wa Democratic Alliance ka hare ho Mmasepala wa Metsimaholo o fanne ka di-title deed tse 123 ho baahi ba Phase 4 le 5 Kotane. Sena ke tshupentso e ntle haholo ya boitelo ba mokga wa DA ho fana ka seriti le katleho setjhabeng. Title deed tsena di tswa hona jwale ka morao wa hore mmuso wa mehleng wa ANC o hlolehe ho netefatsa hore o fana ka di-title deed tsena ka nako. Mokga wa Democratic Alliance o keteka mmoho le baamohedi ba di-title deed tsena beo e sa le ba eme dilemo tse putswa ba lakatsa katleho ya mofuta ona. DA e a sebetsa mme e a tsotella. Mokga wa Democratic Alliance o ikemiseditse ho dula o lwanela setjhaba ka ho ntshetsa pele ditshebeletso moo re busang.